你了心，慢慢的啦 Happy birthday Naomi Bayou Hop 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 hop
Kichebe Naomi Mbeyu Ula kuimbira dede Happy birthday to you Wazazi wako wote wafurahia Umezaliwa Sasa cheza ngoma Ni siku yako Sasa kata keki
Kata
Kata Kata keki mama
Kata keki tule tufurahie
Walishe na wazazi
Walishe
Na nduguzo
Walishe
Tase nao
Walishe Tusakate rumba
Babe nani na mama zawadi Wala furahia Mandugu manu na dada lema Wala furahia
Mana kuimbira Happy birthday to you Mana kuimbira Happy birthday to you
Naomi Mbeyu Milorero uzazalwa
Una kuimbira Unamba kulira zulu
Milorero nisikuyo Uzangeza mwaka dede
Una kuimbira Unamba kulira zulu
Sakata kino chako Ufurahie Sasa serebuka, serebuka paka chini serebuka, serebuka
Una kuimbira, una mbakulira zulu
Happy birthday, Naomi Mbeyu yeah. Wapi anti Salome Kikali, na kazi ni kabibi Mbeyu Siki ya usamu Shua shua
Wazazi wako wote wafurahia Umezaliwa
Sasa cheza ngoma Ni siku yako
Sasa kata keki
Kata
Kata Kata keki mama
Kata keki tule Tufurahie
Walishe na wazazi
Walishe
Na nduguzo
Walishe
Tase nao
Walishe Tusakate rumba
Babe nani na mama zawadi Wala furahia Mandugu manu na dada nema Wala furahia
Mana kuimbira Happy birthday to you Mana kuimbira Happy birthday to you
Naomi Mbeyu Vilorero uzajalwa
Una kuimbira Una mbakulira zulu
Vilorero nisikuyo Uzangeza mwaka dede
Una kuimbira Una mbakulira zulu
Sasa kata kino chako Ufurahie
Una kuimbira Una mbakulira zulu
Serebuka, serebuka paka chini, serebuka, serebuka
Una kuimbira, una mbakulira zulu
Kulira zulu dede, Naomi, rosi kuyo, zajalo Fraie mama Sene sasa
Segede, 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 cheza, cheza, mikono juu, mikono juu, mikono juu.
Taiga, laete raha, shua shua.
Naomi Mbeyu, vilorero uzajalwa,
una kuimbira. namba kurira zuluru
Minorero nisikuyo Uzangeza mwaka dede
Una kuimbira Unamba kurira zuluru
Sakata kino chako Ufurahie
Una kuimbira Unamba kurira zuluru
Sasa serebuka Serebuka paka chini serebuka Serebuka
Unakuimbira Unamba kurira zuluru
Na umimbeyu Vilorera uzajalwa
Unakuimbira Unamba kurira zuluru
Vilorera nisikuyo Uzangeza mwaka dede
Unakuimbira Unamba kurira zuluru
Sakata kino chako Serebuka, serebuka paka chini, serebuka, serebuka.